ndiqonde nje ngokwaneleyo ekufikeni ezintlupheni zakho. Yambi, ndijinxe, ndibhadulana nale nto kuthiwa luthando suke ndeyele emgibeni wengonyama ezindityiye zandiqwe ngatu. Chiphiziga zemehlweni yangena into engabonakaliyo, yangena yaphelele madulweni, yangena yaphelela ngaphakathi. Dathi ndithi 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 dathi ndithi 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 hey ndityiwe yemani ndithi ndityiwe ndityiwe bandityiwe zandityiwe. Zamo kulowo umonde mde ngokwaneleyo ekufikeni ezintlupheni zakho. Yambi, ujinxe, ndibhadulana nale nto kuthiwa luthando suke ndeyele emgibeni wengonyama ezindityiye zandiqwe ngatu. Ingasena kubona zibika eziphindelwa ingqondo.